Business c'est les poux.
Gadgete Music Promotion.
Yo yake.
Mr. Slappers in the building. Let's go.
Tila mani. Kege ni ke. Akuti shani.
One right one this.
Tini. Lapu na kwati zibi balana no. Damage na kwati zibi balana no. Beauty na lapu zibi balana no. Hello, human, what is it? Balana, oh, if you put a kebimasila, Mama can beat a binasila, Mama can beat a binasila, waiting in the commando in a sila. Yes, I put out what is it? Balana, no, the meeting out what is it? Balana, no. Chimu kwa chake mi kwa tiba manje imwe zibika. Chimu kwa chake mi kwa tiba manje imwe zibika. Mwe bandu masiwa na lelo, mairo ni chikwati. Mwe bandu maona na lelo, mairo ni chikwati. Mbama ke pita binasila, mbama ke mija binasila. Mbama ke ina binasila, waiting yeze kumazo inasila. Efu biso.
Wenze chipua, ukani za beauty sunga chikwati. Lelo mapua, mwaiwa la beauty tisunga chikwati. Mangu nikalidwe, chesunga nyumba nikalidwe. Ukwati nikalidwe, chesunga nyumba nikalidwe.
Tishani, labu na ukwati zibi balana no. Dameji na ukwati zibi balana no. Beauty na love zibi balana no. Hello juma na kwati zibi balana no. Chifukwa chake vimasila, mama ke mita vinasila. Mama ke pita vinasila, waiting yeze kumazo inasila. Yeah. Love na kwati zibi balana no. Dameji na kwati zibi balana no.
Mr. Snappers in the building. Madala sumunga ishte kumpea tukwa tina tikondi. Sanga ni sanga mune bondi ni bondi. Unga ni unga sandi ni sandi. Usiwa na kumoko funo pereka na bondi. Sekondi ni mutima nandi. No wanda tukwa tiche wakanga ale imoni. Tukwa tini zina tabe. Sekondi ni tikondi sunga tipi. FB mulangi zikupeta uke. Sekondi na tukwa tivisi ana wause.
Labu na kwati zibi balana no. Dameji na kwati zibi balana no. Beauty na love zibi balana no. Hello juma na kwati zibi balana no. Chifukwa chake vimasila, mama ke mita vinasila. Mama ke pita vinasila, waiting yeze kumazo inasila. Chifukwa chake vimasila, mama ke mita vinasila. Mama ke pita vinasila, waiting yeze kumazo inasila.
Hey, hey, Bizo Selepu. Iyo iyake.
Iyo iyake.
Hey, hey,
Mr. Madaristo.
Mr. Madaristo. Mangungwe.
Mangungwe. One Kaunda.
One Kaunda.
Nakuona.
Hey, hey,
Master Selepu.
Master Selepu.
Beta uke kutsalo, akuti, akuti. Nini senga nipa, nini senga nipa.
One Ray Bandits,
Gadgete Music Promotions.